Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye muraho mwiriwe neza, mbanje kwisegura ko dutinzeho gatoya ariko ibyiza nuko amahoro. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, maze mukurikira iki kiganiro cyanyu muri sanga uko tukibagezaho.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 nk'uko mubizi buri mwaka isi yose izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA. Ni umunsi umaze imyaka 35 ugiyeho umuryango w'abibumbye Loni wawushyizeho mu 1988. Mu kwitegura uyu munsi wa none, ishami ONU SIDA rya Loni rishinzwe kurwanya SIDA rivuga ko iyi ndwara izaba itakiri icyorezo guhera mu 2030 ku isi, niba ibikorwa byo kuyirwanya bigiye mu maboko y'imiryango yigenga y'abaturage muri rusange iwabo aho baba, kandi bakabona inkunga y'amafaranga ahagije. Ikibazo rero ahubwo nuko agenda agabanuka, nabyo turaza kubiganiraho. Nk'uko ONU SIDA ibivuga, abantu 65% mu babana n'ubwandu bwa HIV, akari agakoko rero gatera SIDA ku isi, bari muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni ukuvuga Afurika y'abirabura. Ariko rero mu rugamba rwo kurwanya SIDA no kuyirandura muri kira cyerekezo 2030, harimo kubikangurira rubanda. Muri urwo rwego rero ibihugu bitanu bya Afurika aribyo Botswana, Eswatini, Rwanda, Tanzania na Zimbabwe bari ku isonga. Bityo bamaze kugera ku ntego ONU SIDA yita 95%, 95%, 95%. Ni ukuvuga ko abantu 95% mu babana n'ubwandu bwa SIDA babizi neza kandi babyumva neza, babyakiriye neza ko babufite. Noneho 95% muri bo bafata imiti neza igabanya ubukana bwa SIDA nyine. Nabo ngaba rero ubwabo muri bo 95% nta gakoko ka SIDA bakigaragaza mu mubiri wabo, ariko rero ntibivuze yuko baba barakize, ahubwo kaba kihishe. Iyo ntego rero 95%, 95%, 95% mu bamaze kwigeraho n'u Rwanda rurimo. Mu Burundi abandura benshi biganje mu bantu banywa cyangwa bakoresha ibiyobyabwenge. Mu Rwanda rero ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gitangaza ko bariya 95% bafata imiti neza bangana n'ibihumbi 218 na 314. Ivuga kandi ko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari uruhare rwa buri wese. Uruhare rwa buri wese ni ingenzi. Nguko rero uko byifashe mu magambo makeya muri rusange ku birebana n'ubwandu bwa SIDA kuri uyu munsi wa 35 w'isi izirikanaho nyine ibikorwa byo kurwanya SIDA. None rero umwanya n'uwanya, byifashe bite, murabibona bimute? By'umwihariko mwebwe rubyiruko, kubera ko urebye mu Burundi no mu Rwanda urubyiruko nirwo bisa naho bisa naho rubangamiwe kurusha ibindi bice by'abandi baturage. Umwanya rero nwanyu nyine nk'uko narimaze kubibabwira. Noneho rero kuri telefone uwo dufite wa mbere na mbere ni Nshimiyimana Benjamin Chris. Nshimiyimana, urahura komeye.
Uraho neza.
Uherereye he?
Merereye Rwamagana.
Mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nuko umbabariye kuba narondogoye byari ngombwa kugira ngo tumenye aho tuva naho tujya. Nuko umwanya ni uwawe rero, wowe ubibona ute?
Rero ukuntu mbibona cyane cyane hano iwacu ubwo ni mu Rwanda, ariko hano iwacu bituye muri Gahengeri muri Rwamagana, cyane cyane ikintu cy'ubusambanyi nicyo kiriho, kandi byose tubitariho bituruka SIDA niho ituruka. Ariko nk'uko Leta ihora idushishikariza ubwo udukingirizo tuba turi hafi nitwo twifashisha muri make. Icyo kirwa cya SIDA rero n'ugifite wese agerageza uburyo ki yarinda mugenzi we, nawe akareka kugumya kuyikwirakwiza. Urumva arizo ngamba zihari muri n'umurenge wacu, ubwo n'igihugu muri rusange nakeka ariko bimeze.
None se nk'abo ngabo bakora imibonano mpuzabitsina, reka twongereho cyane, ntabwo bikingira?
Akenshi barikingira kuko dufite amaposi de sante menshi badukishikariza gufata ikingirizo. Ubwo nyine utikingira na babandi baba bamuha ibiyobyabwenge, yamuha inzoka ya mbese abasinzi nyine bari kubyumva. Abenshi ni abasinzi baba babikorera aho ngaho, ariko umuntu muzima nsaba ko afata agakingirizo, udashoboye kuyifata akoresha agakingirizo. Urebye nta bwandu bwinshi burimo kwiyongera ugereranyije n'umwaka ushize.
Uti umenya
ubwandu bwinshi bwaragabanutse? Ubwandu bwaragabanutse ugereranyije n'umwaka ushize.
Urabibona neza ko bwashize?
Ntabwo bwashize ijana ku ijana, ariko bitewe n'uko mba mbona urubyiruko rugenzi rwanjye rwitabira gukoresha agakingirizo, ndabihamya neza ko cyangwa byakunda hari icyagabanutse.
N'ubundi mu Rwanda imibare Leta itanga ivuga yuko ubwandu bushya bugeze kuri 0.08% muri rusange, ariko nyine ikavuga yuko 35% muri abo bashyashya bandura bari mu rubyiruko. Urumva rero ko hakiri ikibazo.
Harimo ikibazo gikomeye.
Hanyuma kuma
inama nagira urubyiruko rwacu.
Yego komeza.
Inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye nuko rwagabanya ubusambanyi, noneho uwo binaniye agakoresha agakingirizo byadufasha gukumira iki cyago cya SIDA, kuko urabona ko cyugarije isi, kandi kuko mu rubyiruko cyane cyane niho iri cyane cyane kurusha ahandi hose.
Nshimiyimana we,
ariko n'abantu bakuze cyane cyane.
Yewe, wari ugiye kuvuga ngo wanzura
n'abantu bakuze bari kwishora mu mutwana nyine bakatwanduza iyo virusi, nabo bagomba kubatekerezaho kuko akenshi nibo bariho cyane cyane. Ugasanga bari kubashukisha ibintu bitandukanye,
yego,
bakabatera amada, bakabatera n'izo SIDA. Leta ndumva hari ikintu yakoraho rero, karabideni zihabafatira.
Nshimiyimana, urakoze cyane.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Biriya rero by'uko mu Burundi abandura benshi biganje mu bantu ndavuga abandura bashasha biganje mu bantu banywaga cyangwa bakoreshaga ibiyobyabwenge turaza kubizaho mu makuru ku buryo burambuye mu makuru yacu nyine musanzwe mumenyereye umunsi wo kuzirikana kurwanya sida ku isi hose umaze imyaka 35 byifashe bite mu Rwanda no mu Burundi kuri telefone dufite Muvunyi Siriro Muvunyi we
ndakumva kamirindi we
uracyahumeka
uraho neza umusaza
yego yego ugeze kuki
halo
ugeze kuki
ndashima imana n'abantu bake
kubera iki bake udashima benshi
aya
eh
byaranze
bishyira mu buryo rero hanyuma twikomereze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi no kubibona
nsanganyamatsiko nsanganyamatsiko y'uyu munsi rero mwatuzaniye n'uburyohe kabisa gusa ikintu nari mbasha gushima nuko mbere umubare w'abantu benshi bicwaga na virus itera sida baragabanutse ntago bikiri nka kera nge namenye ubwenge nyine abantu bapfa nabi bapfa nawe mu buryo nawe usayobewe ntakwirirwa mvuga ariko ubu ngubu bafata imiti ukimara kumenya ko wanduye virusi itera sida ujya kwa muganga bakagukurikirana nyine ugahabwa gahunda nyine ukajya ufata imiti ibyo bikagufasha kuba wanabaho kandi wifitiye icyizere kera twajyaga tureba abantu bananutse tukabakekera sida ariko ubu ngubu ari umuntu ufite ubwandu ari n'utabufite ntabwo amenya kubatandukanya keretse we ubwe abikwibwiriye
rero yego komeza
kumbaza ngo iki
nari njye kukubaza nimba hari ibikorwa wabonye mbese muri iyi minsi byerekana yuko abantu uyu munsi ubibutsa yuko ari kurwanya sida bigomba guhoraho hari ibikorwa wigeze ubona cyangwa wigeze wumva mu Rwanda
oya ntabwo ntabwo mbyumva gutyo kuri radio nyine ko bivugwa ko ari uwo munsi ariko nta bikorwa nyirizina wenda aho merereye biri kugaragara ku buryo twakumva yuko bihari nyine nuko kumva mbyumva kuri radio ikindi mba numva ngo ni kuri icyo kijyanye wenda n'udukingiriza niba ari uko wenda ntari urubyiruko ngo namenya ngo badukura he bagira gute nta hantu ndajya ngo numve wenda ngo ndi kutubona turi hariya ntabwo ibyo ngibyo mbizi kandi akenshi n'abishora mu bintu by'ubusambanyi n'urubyiruko hakaba hari abenshi akaba ari n'abanyeshuri abanyeshuri rwose ugasanga nibo byiganjemo ubwo rero bisaba yuko buri muntu ubwo ashobora kuba yakwimenya akazirikana yuko ubuzima amagara aseseka ntayorwe nicyo gitekerezo cyanjye nicyo nagira ngo mbivugeho murakoze cyane
hanyuma wakomoje ku kantu ko kunywa imiti byagaruriye ubuzima n'icyizere abantu bagendana agakoko gatera sida muri urwo rwego uzi neza yuko bayifata buri munsi byagiye bihinduka bakabanza gufata imiti itatu icyarimwe none ubu ngubu buri munsi banywa ikinini kimwe nimba narakurikiye neza ubu rero hari indi nkuru nziza noneho by'umwihariko mu Rwanda kuri uyu munsi Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Sabin yatangaje ko leta irimo yiga noneho uburyo bwo gutanga urushinge rumwe ku buryo rwamara hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu aho rero kugira ngo umuntu azajye ahora anywa imiti nuko urushinge akarumutera akamara amezi atatu cyangwa se atandatu atarongera kwiteza urundi ibyo nabyo rero ni inkuru nziza cyane ahubwo ni ugusaba yuko byajya mu buryo vuba nuko Muvunyi we ndagushimiye rero
igurumva ibyo bikorwa rero iryo jambo rya Minisitiri w'Ubuzima ni ijambo ryihumure ku bantu bafite icyo kibazo nyine ariko nanone nta ntihazagira umuntu wirara ngo yumve ngo wenda nakwepaga ibinini ngo ibinini ngo byangoraga ngo yumve yuko atinyaga kuba yakwishora muri ibyo bintu kubera ko ibintu kinini cya buri munsi ntago nagishobora uyumve yuko urwo rushinge ye niba ari uko ntinya urushinge ntago ari ibintu biba byoroshye nyine bamenye ko ubuzima ari ubuzima nyine kugira ubuzima buzima bisaba kubiharanira nyine ukabigiramo uruhare
kuki zo tinya urushinge ubusanzwe
ariko n'urukingo bazashake n'urukingo rwayo nyine kugira ngo nabyo bijye bigira ukuntu umuntu yaba afite ubwirinzi nyine nkuko bazanye bya covid nyine
nabyo barimo abahanga babikora mu bushakashatsi babihoramo ariko kugeza ubu ngubu yewe ntabwo barabona rwose urukingo rwa sida ari nayo mpamvu nyine nkuko wabivuze abantu bagomba kwimenya by'umwihariko nyine urubyiruko bakimenya nta rukingo ruriho nubwo nyine imiti nayo ntabwo ivura ahubwo igabanya ubukana gusa muvunyi wenda gushimiye
mugira amahoro turi kumwe
twese nkabitsamuye
yego
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida kuri telefone turi kumwe na Nsengimana David w'Imututu Nyagatare Nsengimana we
karame karame
urahura koma
muraho neza ijwi rya Amerika amakuru
amakuru ni meza nawe se
nanjye amakuru ni meza rwose
Imututu murakomeye
Mututu ariko buri Mututu ari mu karere ka Nyanza mu majyepfo ahubwo nuko ari ukundi mba narabikoze
ese ni Mututura
Imututu mu murenge wa Kiriza karere ka Nyanza mu majyepfo
narengeze ngo nasomye nabi
atari nyine ariho ndi gukore
ntabwo ariho ukomoka no ukora iki z'ubusanzwe
ndi umurezi
iyi nsanganyamatsiko rero kuri uyu munsi wayikozeho iki mu Burera
no kuvuga ngo nsanga y'amatsiko yari nziza cyane rwose urebye ni ikibazo kibangamiye isi muri rusange n'u Rwanda rwacu rero ndumva enda reka mpere kuri raporo ya RBC uyu mwaka iravuga ngo ibipimo by'ubwandu bushya bwa virus itera sida buri kugaragara cyane cyane mu rubyiruko
yego
ngira ngo murabizi
nyine tubisubiyemo abandura mu Rwanda ubu ngubu abandura bashyashya ni 0.08% ariko muri bo 35% ni urubyiruko
ya n'urubyiruko aho bavuze bati nibura 3.7% ni abakobwa bari hejuru cyane y'abahungu mu bwandu cyane rero iyi raporo hari ibyo bashingiyeho bagira ngo bagabanye ubu bwandu mu rubyiruko reka mpere wenda nkange mpere nka sekiteri ndimo y'uburezi hari ubukangurambaga bushyirwa mu mashuri hari nk'ama club bita anti-sida clubs izo club rero nta kindi zigirwamo uretse kwigisha urubyiruko uburyo ki virus itera sida irimo yongera ubukana bakabashishikariza kuyirinda ariko babereka ibyiza byo kuyirinda ndumva nk'uyu munsi ndumva kwari dufite ikiganiro mu masaha ya saa 7 saa 8 gutyo
aho ngaho ku ishuri ukora
yes cyavugagaho rwose nsanzwe ndavuga nti bagira ngo bari bazi ibyo turimo nanone mvuye ku rubyiruko gutyo ngiye mu buzima busanzwe bw'abaturage basanzwe hari izindi ngamba noneho ziriho iya mbere ku bigo nderabuzima bitaro hari gahunda yagiye ishyirwaho buri cyumweru yo kugenda bapima ababyifuza kugira ngo bamenye uko bahagaze ni umunsi uri specifique bavuga bati uyu munsi ni gahunda yo gupima ubwandu bwa virusi itera sida
aho ngaho uherereye ni kuwa kangahe aho ngaho uherereye ni kuwa kangahe bapima
kuwa kane mu masaha ya nimugoroba kubera saa 7 kugera saa 10 n'imwe nibyo wabarimo hanyuma iyo basanze waragize icyo kibazo ngira ngo mwabyumvishe statistique ukavuga ngo Nyagatare iri mu bambere bafite ubwandu bunini cyane kuri ejo nk'aka rero gafite umwihariko bashyizeho umwihariko nabo kugira ngo bahashye icyo cyorezo cya virusi itera sida. Ibyo rero ni nk'umusaruro mwiza watangiye kugaragazwa na RBC ku bufatanye n'abaturage. Nahoze nsoma karere Minisitiri Sabin, Minisitiri w'ubuzima yavuze ati nibura muri 2030
yego
ngo barashaka ko ubwandu bwa virusi itera sida buzaba burimo buba amateka cyane.
Ye ni intego y'isi yose, ibihugu byose bigize onesida. U Rwanda ronyine nk'uko natangiye mbivuga rukaba ruri mu nzira nziza kubera ko ruri mu bihugu bitanu bya Afrika y'abirabura, ni ukuvuga iri munsi y'ubutayu bwa Sahara, rwageze kuri iriya ntego ubu ngubu, rwageze kuri iriya ntego ya 95 sinzi nimba ngitangira wari wumvise uko bihagaze 95
ntago nari natangiye ikiganiro namwe mbanshyize onurayini mu kanya ariko ni ukuvuga ngo uwo ni umusaruro mwiza cyane tuzaba twaragezeho kandi bikomeje uko uyu murongo turimo uyu munsi ndahamye nashidikanya ko twazaba twarageze kuri uwo muhigo cyane rwose.
Hanyuma yego buretse gatoya uze gukomeza mu kanya, none kuvuga yuko nk'aho ngaho Nyagatare nyine no mu Rwanda hose ku bigo nderabuzima, ku bitaro, ku mavuriro hari umunsi wihariye wo gupima ababishaka, aho ngaho Nyagatare ubona abantu bitabira kujya kwipimisha?
Barabyitabira cyane kubera ko ni barabizi ko ari icyorezo. Noneho iyo barebye bakavuga bati kuta karere kacu kaza kuri uyu mwanya wo kuba ari turi hejuru cyane, ibatera nubwo bakavuga bati reka tugire ishyaka tucinde tumenye uko umuntu ahagaze nasanga warananduye ufata iyo miti hakiri kare. Bamaze gusobanukirwa ko rwose icyorezo cya sida nubwo waba ugifite ntago bikuraho gukomeza kubaho.
Nicyo gikuru.
Baradusabira rero nta kibazo rwose.
N'abanyeshuri urera ubona nabo babyumva se? Kuko nk'abantu bakiri batoya ubona bagira ipfunwe, ubona bagira akantu kako, baba bagira utuntu tw'impungenge ngo ngiye kwipimisha bakeka ko ubona
abanyeshuri babigoranye cyane kuba wamwumvisha ukuntu sidari ari yumva ari ibintu biri simple biraho, ariko iyo agiye abona ubuhamya bwa bamwe bagiye bandura na hano mu bigo by'amashuri bagiye bagira umunsi bakazamo abadokteri bakaza abanyeshuri nta kibazo bakabaha inama kubwirizafate kwifata n'ibyanga mukoreshe dukingirizo nta kibazo, ariko icyangombwa mukakoresha bustainess mukifata. Barabyumva turabigisha nta kibazo bakabasha nabo kwirinda. Numva byagize umusaruro ukomeye cyane nko muri uyu mwaka, aho ntabwo tukibona imibare y'abanyeshuri benshi bandura virusi itera sida.
Nsengimana David, mbere yuko dutandukana wambwiye yuko wabwiye n'abantu bumva ijwi rya Amerika yuko hari ikiganiro mwagize aho ngaho mu kigo ukoramo, none icyo kiganiro muri make cyane cyavugaga nk'imirongo itatu ingingo z'ingenzi zari zikigize?
Twavugaga ku bijyanye n'ubwiyongere bwa virusi itera sida, dushingira cyane cyane ku rubyiruko, cyane cyane kuko ariho hari kugaragaye ko ariho hasigaye icyuho cyane mu bwandu bwa virusi itera sida. Ubwandu bushya bavuga bati mu by'ukuri ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ntabwo ari ibintu bafata gutyo ngo bashyireho, aba hakozwe ubushakashatsi bakavuga bati iyi ndwara runaka kugira ngo icike hakumbwa gukora iki, aribwo bashyiraho basetinga zimwe mu ngamba ati rero ntimukazifate ngo muzigire nkaho ntacyo ziba zivuze haba harakozwe ubushakashatsi barabonye ko bizagira akamaro bashishikariza nyina n'abantu kujya umuntu akagira periode azajya avuga ati mu gihe runaka zajya njya kwa muganga nk'iminsi iyi mu kwezi mezi atatu mezi ataratu gutyo ukiporogarama ukajya umenya uko uhagaze yego
none se wowe waripimishije nimba atari ibanga ariko
kubera ko njye ngira na gahunda yo gutanga amaraso muri Croix Rouge ni ngombwa ko nyuma y'amezi atatu ngomba kwipimisha ngo menye uko mpagaze kuko ntabwo batanga amaraso yanduye ngo babyemere
nibyo niko bimeze aho ngaho turavuga rumwe rwose Nsengimana we ndagushimiye cyane pe
nanye ndabashimiye ijwi rya Amerika rwose mujye muduha ibyo biganiro biradufasha cyane nsuze n'abateze amatwi ijwi rya Amerika cyane cyane Nyamututi Nyanza aho ngaho ndabizi baduteze amatwi
hanyuma rero urere neza ukuze abana bazavemo ingirakamaro bazagirira igihugu akamaro bazigirira akamaro bagire n'igihugu akamaro urakoze cyane
murakoze cyane Imana ibamugisha
twese nkabitsamuye di Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira rero ku birebana na sida cyane cyane nyine duhereye kuri uyu munsi wa 35 umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ko sida ikiriho iki igomba kurwanywa by'umwihariko nyine mu rubyiruko nko mu Rwanda rwose barimo benshi bandura ni imibare yitangwa na leta ubwayo ubwo rero nibyo turi kuganira niyo nsanganyamatsiko urubuga n'urwanyu mwese kuri telefone dufite Niyitanga Simoni Niyitanga we
karame
urahura koma
ndaba ndakomeye
uherereye he
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi
nuko uyu munsi rero wawakiriye gute ubona gute ese haraho utandukaniye n'indi wigeze ubona wabonye yose itariki ya 2/12
diference ni byose ni kimwe
ujye uvuga ikinyarwanda diference yego ni itandukanyirizo yego
iminsi yose nasa ntatandukaniro
aha
ndabona usa n'indi yo nguye rwose
gute
ntacyahindutse nyine bo wabona iyo y'umunsi ugiye kuwutandukanya wenda n'indi biterwa n'impinduka zawubayemo ukavuga ati uyu munsi bijyanye wenda uretse kuva iyo tariki iriho iri mu nyandiko nyine yego ariko mu buzima busanzwe utageze wenda ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga ahandi ntiwamenya nyine cyabaye ntiwamenya itandukaniro cyangwa se utageze aho ahakorewe ubwo bukangurambaga uwo munsi ntekereza ko byakugora kubona itandukaniro ryabo n'indi
None se urakeka yuko kubera intambwe nziza u Rwanda rugenda rutera imibare irigaragaza urakeka yuko abantu baba batangiye kwirara
ntabwo ariko mbikeka ko wenda haba hari ukwirara kuriho ariko nanone hari uko wenda mbibona bijyanye no kudakekera muri ibyo ngombwe ngo wenda umuntu abantu aho bageze ntibacyumva ko sidite ikibazo cyangwa ntibakibwira ko inahari basigaye bararegeje ntabwo ariko mbibona ahubwo njye wenda nabirebera muri populasiyo nabirebera mu buryo abantu bagenda biyongera mu rwego rw'isya rw'igihugu bitewe n'ahantu kuko ufashe imibare wenda bakoze nk'imibare ya 2009 ngo barebe abantu bari batuye igihugu usanga n'abari bafite ubwo bwandu usanga uko abantu banganaga atari ko bakingana abantu bariyongera rero uko biyongera ntabwo uyu munsi ntabwo umuntu urwaye sida buza guta yapfuye wenda ngo tuvuge ngo ashobora kuzagira ibyago akayanduza undi ashobora kuyanduza undi nawe akayanduza undi bijyanye na populasiyo y'abantu ugasanga ibaye abantu babaye benshi ntabwo rero nabyita kuregera ahubwo
yego
wenda mwubwo buryo n'ubudo abantu biyongera ikindi nanone bajye bareba niba nka RBC muri buriya bushakashatsi yakoze igaragaza ko mu rubyiruko iri kuzamuka cyane ariko nanone njyewe ntabwo navuga ngo iri kuzamuka cyane kubera indi mpamvu urubyiruko n'ubururi rwinshi reka bajye bakirebaho
bakaba bafite n'amaraso ashyushye
ariko nanone bibaze ko Rwanda 64 kuzamura abaturage bose n'ubundi usanga ari urubyiruko
ari nabo bafite amaraso ashyushye
nabo bafite amaraso ashyushye nibo bari muri icyo gihe cyo gutakaza cyane usanga nyine kuba yazamuka mu rubyiruko njye simbifata wenda nk'ikintu gikomeye cyane cyateza ubwoba cyane ariko cyanabuteza ariko ingingo njye mpagararaho buriya ni ukuvuga ngo n'ubundi n'urubyiruko nirwo rwinshi ntongeye mpagarara nkavuga ati ubwo aribo benshi kuba abana yandura ku gisimbo kiri hejuru bafite n'ayo maraso abemerera atabihanganisha ngo bifate ugasanga uburyo hari nk'ukuntu reka nkavuga aka kantu nubwo gasa n'agasekezemo ukuntu ariko ndakavuga hari nk'ukuntu nk'umuhungu cyangwa umuhungu n'umukobwa bashobora kuba bari kumwe kubera ko hari inyigisho zatanzwe zigatangwa nabi ndetse ko zatanzwe nabi hari inyigisho zatanzwe nabi ugasanga wenda ni ukuvuga ngo uri umusore uri kumwe n'umukobwa murakundana mwiyemeje ko mugiye wenda kugira uburyo muhuza mu rugwiro n'ubwo buryo mu gihe mugiye kubikora umuhungu akaba ari gutekereza avuga ngo umusore wose umukobwa yakwisubira ugasanga ibyo kujya kwambara agakingirizo biramukereza agafatiraho rero akavuga ati n'ubundi ataza kugira n'igitekerezo byo kwisubira ntari nagira icyo ngeraho reka mbikore mbere byihutishe nabyo nako kantu ntekereza ko karimo icyo ngarutseho rero cyo kuvuga ngo inyigisho zatanzwe nazi
yego
usetse yigishijwe ko imibonano mpuzabitsina ari icyaha gikomeye cyane bituma abantu bayifatira mu rwego ruri hejuru bagira ikintu gikomeye cyane barayikabirije mbona barayikabirije kuko ntabwo bigisha neza ngo bumvikanishe nko mu muryango bumvikanishe ingaruka zo gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye bakwigishe mu buryo butaguhahamura ahubwo bakwigishanya imbaraga ziremereye cyane wowe ugakura wumva ari ikintu nyine gisa n'ubwiyahuzi kiremereye cyane bityo wazajya kugikora kuko akenshi usanga iyo ikintu bakubwiye ko wenda kikenewe cyangwa kibujijwe habaho akantu ko kuvuga ngo wagerageza nkareba aba bambuza ni bande bo kumbuza uwari ibyo bintu bambuza ibyo ari byo kubera batakubwije ukuri kwabyo wowe ukagira ayo matsiko yo kuvuga ngo iba minsi ihora bambuza kamera nka bya bindi bya damu bamubwira ati iki giti ntuzakoreho nawe agakora icyo kintu gisa no kucyarenginga sinzi ukuntu cyarenga inza
guhinyuza
ibyo abwirwa kugira ngo aze kugira nawe yigiriremo egisperiyanse yiwe agire ubumenyi kuri ibyo abahinyuze azaba abizi nawe rero nabyo ntekereza ko ari ikibazo rero njyewe reka noneho se n'ufata nk'uruhande mvuge ngo byakagenze bityo rero icyo mbona
yego wanzura kubita urubando
nk'umuryango ibintu byose mbona akenshi njye nkunda gufata cyane cyane ku muryango nkavuga ati nk'umuryango ntubifatire umwanzuro uhamye kandi wigishe guturuka mu rugo babyigishe guturuka mu rugo kandi babyigishe mu buryo budahahamura babyigishe mu buryo nyine bwo kwigisha apana gutegeka uriya hari ukuntu bakwigisha ukumva ntibari kwigisha ahubwo bari kugutegeka babigishe nimba ufite abana abakobwa ufite abahungu batoze bakiri bato ubabwire ngo imibonano mpuzabitsina ntabwo uba uciye nk'amabere kuko ni ibintu bibaho kuko nk'umukobwa nimba ari ibintu akenera umuhungu akaba ari ibintu akenera byanze bikunze muzagira amaraso abategeka kubikora icyo usabwa ni iki rero urasabwa kuzakontorora icyo gihe uzaba ugezemo nugera mu gihe bizakubaza ibi uzaba usabwa gukora iki ngiki abigisha bakubwira ati uba wagize n'imbaraga nke ukagera ahantu ukumva bimeze uko nk'uko ntushobora kugira ubwirinzi wakiha wowe ku giti cyawe umenye no ku gakingirizo avuga ati agakingirizo kakakurinda iki kagufasha iki ngiki
ariko rero ariko nyine hari abavuga ngo
babaremereze mu mutwe babwire ngo imibonano mpuzabitsina wowe urakanya gukoza icyaha bintu usanga ibikuba biracitse bamwigishe bahereye mu muryango ubutumwa buturuke hasi mu miryango ugasanga icyo kigero bifuza cyo kuba bageze kuri zeru rwose bizakunda
niko se niyitanga we hari abantu bavuga ngo byigishijwe kuri ubwo buryo wowe ubivuga ngo bwaba ari uburyo bwo kurarura urubyiruko ahubwo ni nko kuvuga ngo tubahaye urushya ngo ngaho nimwikorere ibyo mushaka harabivuga gutyo wowe ubibona ute
ntago nge nakemeranya nabo kuko ubwo buryo batigishijemo ubwo bigishijemo ubu bwatanze iki ku buryo wenda tuvuga ngo ubwo buryo babukoresheje byaba ikibazo bwatanze iki nonese reka mubaze ufashe umwana wawe mu rugo ukamurera umutoza kuzaba umuntu muzima ukamurera umutoza indangagaciro ukamubwira uti iki n'iki biki n'icyiza ntabwo umwana ntekeza ko uzaba uri kumurarura ubu nonese ubu ngubu kubyigisha kuko babyigisha bakuze buriya umuco ni nk'intuza ni nke umuco discipline ni igifaransa ntawo ubyiga kuze ntago bakwigisha ikintu umaze gusaza tekereza ko iyo uza kukiguri muto byari kukorohera kurushaho nibwira ko kuba wabyigishiriza mu muryango ari ukurarura abana cyangwa kubigisha imico mibi ahubwo ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo umwana azakure azi icyiza n'ikibi azi guhitamo wifata umuntu umaze gusaza umubwire ngo iki n'ikibi kandi nawe hari aho ageze azaguhinyuza wigisha akiri muto akure mu muryango bakure babizi bakure bazi ibibi byabyo kuko ibyo bintu ikintu abantu birengagiza buriya mu rwego rwo kudatanga ayo makuru birengagiza ko n'ubundi ibyo ari ibintu badashobora gukura badashobora guhindura ibintu bizabaho uko byagenda kose ntabwo ushobora gukuraho imibonano mpuzabitsina ntushobora no gukuraho urubyiruko ko rubitekereza ugatekereza no kubikora icyo usanga n'iki rero bigishe mu gihe bayikoze ingaruka zabyo bigishe n'uburyo bakwirinda izo ngaruka kwirinda no kubikora buriya hari ubwo umuntu akura uko akura ya myumvire yagiye afata akiri muto ikagenda imuzamura gutyo akazakura n'ubundi adashobora kugwa mw'ibyo bintu nakita wenda ibintu byamugeza no ku rupfu nkurikije ububi bwa sida
niyitanga Simon wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ndagushimiye cyane
yego urakoze
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Pacifique Wilson na Jean-Claude reka tubanzirize kuri Pacifique Wilson nawe Jean-Claude rwose mwe mwihanganye ntabwo tubatindira Pacifique we
amekarane kamindi we
urahura komeye
murawe neza
harya wakwibutsa bumva Ijwi rya Amerika irindi zina ryawe naho herereye
nitwa Imana Pacifique ndi Nyamagabe mu kayi ka Nyamagabe
mu ntara y'amajyepfo
umurenge n'imbazi
ye nuko iyi nsanganyamatsiko rero y'uyu munsi uti iki
yego mwakoze cyane na bagenzi banyu bagiye bagarukaho nabyumvise rero ko ubungubu ikiyage cyasiga mu Rwanda ukuntu bihagaze numvise uri bugabanuka ariko njyewe hari unatemeranya na leta y'u Rwanda kubera ko iyo mibare bagiye bafata niyo babashije kuba bapimwa cyangwa se babashije kuba bafata ibipimo iyo mibare bafite ko ntabwo bazi imibare iri mu byaro cyangwa iri mu mijyi itayipimishije uko ingana
ubwo rero ushaka kuvuga ko hari abantu benshi batinya kujya kwisuzumisha
hari abantu benshi ndeba tujya kujya kugero nina mu Kamagabe ishobora kujya kubyiruko nkanjye bagunda ngo ubwobwa muntu mugiye kwana
yo Pacifique we telefone yawe ntabwo icamo neza rwose umurongo umeze nabi utubabarire warugiye gutanga igitekerezo cyiza ariko nakagaruka ntabwo tukuniganye ijambo ubwo naho butaha Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Wilson we
yego
urahura komeye
yego ndi byiza cyane
witwa Wilson irindi nde
nitwa Nzoyera Wilson
uherereye he
nkandere nga muri Kenya
uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
oya ndo umurundi
yego
ikibazo cyerekeye cyo kwipimisha jewe mpaye ndeba nibaza yuko umuntu wese akwiye guhera muri wiwe nk'ababyeyi bakatangura bakabyigisha abana babo guhera bakiri batoya, umuntu akaba yani ukaba free kuvugana n'umuryango wawe ukayibigisha, kuko ntiwashobora kurindira leta ngo make zoze ikwigishirize umuryango wawe, canke niburiburi yo uko ndabibona niburi uko bobigenza bofata umwanya bakabishyira nko mu mashure bakagira nk'umwanya bakabigisha kuba biciye nko kubaye, kuko hari nk'ababyeyi badashobora kuvugana n'abana babo urabibona. Hari ababyeyi bashobora kuba bafite akazi badafite ni time kuba bari kumwe n'abana babo, ariko ku buryo bari ku ishuri biciye mu barimu babo bagira umwanya bakabibigisha, cyangwa bagira n'ahantu mu gihe baba bafunze amashure tukabatubwe nk'abanyeshuri nabo bakagira nk'igihe nk'umunsi bakazobigisha bakababwira. ariko jewe ku bwanjye ndabona kwipimisha bikwiye kuva guhera hari imuhira imuhira y'umuryango nyine ababyeyi akaba babigisha abana guhera bakiri batoya.
Wilson, wewe ufite abana?
Yego, ndafite abana babiri.
Aha. Ubabonera umwanya?
Yego, jewe abana b'iwanjye tubazi kabisa, turavugana nta kintu na kimwe ndabahisha, kuko ndibaza umuntu wese ari umubyeyi umwana wagombye kumwereka inzira akamubwira buri kintu mukaba wazi ukamubwira iki ni kibi icyo gikoze ni kibi iki kizogira ingaruka iyi nini urabona. No kuvuga je nibaza abarundi benshi ntibafite uwo mwanya kuvugana, baratinya abana baguma babihishanya cyane sinzi ni kugenda ukivuga, ariko niba ubaye wazi ukavugana n'umwana ukayimwerekana ukamubwira ati iki ni kibi cyane iki ni cyiza wipimije dogere uku n'uku n'uku, sindabona byoroshiriza.
Ye, mu magambo makeya dukoze umwanzuro, wowe uravuga yuko ababyeyi bafite inshingano ya mbere bakabona umwanya bakaganira n'abana babo kandi bakababwiza ukuri uko bikwiye.
Yego,
nuko Wilson, we ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, na Jean Claude rero arategereje ku murongo, nizeye ko Jean Claude ugihari. Jean Claude we
kamwe
urahura komeye. Jean Claude, sinzi impamvu none kutavuga se bite byawe.
Tumaze neza tumeze neza, akora kugira ngo mbanze mbisegure kuko hano ndi ntabwo ndimo kufata radiyo neza, ariko insanganyamatsiko uretse ko nayibonyeho.
Aho ngaho uherereye ni hehe?
Nje mperereye muri DRC mu karere ka
Mukarerekahe?
Masisi. Yego.
Ye, wari urimo uvuga ko insanganyamatsiko wayibonye?
Nayibonye. Ndikwite ikintu rero cyo kuvuga ngo bafata ingamba zo kwirinda nyine iyo SIDA. Yewe ndambona rwose nta n'aho biri kugera, kuko aho kugira ngo bipunguke usanga biri kwiyongera, kandi kumva buri mwaka ngo barimo gufata ingamba zo kwirinda iyo SIDA ko hari ukabona ntaho bigana, ahubwo ukabona birimo birakura cyane. Nanjye kera kajyaga twumva SIDA, tukumva umuntu yirwaye sita, ukumva ari indwara ikomeye twanamubona, ariko ubu ngubu niwahaca abantu iyo ndwara iri kugenda iragwira mu bantu. Ese ubu n'umuntu urwaye SIDA kose n'umwana yamukwereka, kandi mbere twari tuyizi, kandi kumva ngo hari ingamba zo kuyirinda, ariko ugashaka ibyo biri kugeraho bikakuyobera.
Byaba biterwa n'iki? Umutekano muke, ubukene, kutamenya, kudasobanukirwa, urabona biterwa n'iki?
Akenshi na kenshi biba biterwa ahanini n'ubukene, kuko ahanini kunze gufata ndetse n'agore ari bo bagiye gushaka ubuzima. N'ubukene buranza kwishora mu ngeso z'ubusambanyi, agakora nyine umwuga w'uburaya, asanga ayo ndwara yagira yo kuzana n'abandi ku cyo
Jean Claude ndagushimiye cyane.
Ye murakoze cyane kandi turabakunda.
Ye natwe turabakunda rwose, mugira amahoro aho ngaho muri Masisi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umunsi mpuzamahanga wa 35 wo kuzirikana kurwanya sida. Sida iracyariho, icyerekezo nuko mu 2030 yaba yabaye itakiri icyorezo, mbese yego abantu ntabwo bazaba bakize, ariko rero byibura hakaba hari icyizere cy'uko nta bantu bazajya bayandura nyuma y'2030. Ni umugambi w'umuryango w'abibumbye n'ibihugu biwugize. Kuri telefone dufite umusaza na Richard. Duhereze ku musaza. Richard, we ubi wihanganye gato. Umusaza,
amakuru,
uraho neza?
Ndaho ndagumye kandi ndakomeye, ndashima Imana.
Yego, noneho wabwira abumva Ijwi rya Amerika amazina yawe nyakuri n'aho uherereye?
Nitwa Ngeze Ndore Jean Bosco, ndi mu Rwanda mu Majyaruguru, Umurenge wa Bwisige, Akarere ka Gicumbi.
Yee, nuko gusha ku ngingo.
Ni byiza kutuzanya insanganyamatsiko. Icyorezo cya virusi itera sida ni icyorezo cyugarije isi muri rusange. Aho usanga noneho hari ikibazo cyane cyane mu rubyiruko, kuko uzibonye nk'ikigereranyo nk'abantu bandura buri mwaka, usanga ari ikibazo cyugarije urubyiruko. Ariko rero ngewe cyo mbona kibitera kenshi na kenshi, usanga ari bamwe na bamwe cyangwa se ubukangurambaga bwabaye bukeya, kuko kera wasanga hari za karabati sida cyangwa se za karabu zikangura abantu mu kwirinda icyorezo cya virusi itera sida. Noneho ugasanga n'abana, abantu bakuze bazi ko icyo cyorezo ari kibi, kuko kera tukira abana bagera gutya bagashushanya nk'ishushanyo bakarushanya nk'umuntu warwaye, wabireba ugatinya, ubitewe uri gutinya uburyo wenda ngo bashushanyije uburyo yayirwaye, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane.
Mu magambo make urashaka kuvuga yuko ubukangurambaga bwagabanutse?
Bwaragabanutse rwose, ntabwo ari ukubeshya. Kuko habaye inama ntihavuga icyo cyorezo, haba inteko y'abaturage ikarangira ntawe uvuze icyo kintu, cyangwa se n'ayo makarabu y'urubyiruko ati sida, ugasanga mu mudugudu ntawe ihari, ugasanga tubyumva tubyigishwa ku maradiyo, ugasanga byaragabanutse ntabwo ari nka kera.
Ariko hari umurezi w'Inyagatare witwa Nsengimana David wavuze ko izo club zikiriho.
Byashobora kuba zikire wenda ahari, ariko ahamwe na musanga simvuze ko zidahari, ko zaragabanyutse, zaradohotse, barekuyemo ukuntu, barekuramo gake, bararegezaho gakeye. Kuko wasanga nko ku mashuri cyangwa se nk'ahandi mu mudugudu ufite karabatizo, nabo bakabyimba bamaganye icyo cyorezo kuko cyugarije isi muri rusange, ariko cyane kikaba kiri mu rubyiruko, aho kiri witoza twa babonye ko mu rubyiruko aribo bari kwandura cyane muri iyi minsi, urebye buri mwaka. Icyo mbona cyakorwa rero nkanjye w'umuturage wo hasi aha ngaha, ni uko n'ubundi bakongera ubukangurambaga, bagahera mu bana bato, kuko bakuze barakuze, bagahera mu bana bato bakijya bagakura bazi ko icyorezo cya virusi itera sida ari icyorezo kibi cyane, kandi kigira ingaruka ku buzima bwabo.
Umusaza
kandi nkaba
yego
karame
yewe anzura
kandi n'urubyiruko nkabigisha kwifata, badana na kwifata bagakoresha agakingirizo, kuko nibwo buryo buhari bwo kwirinda virusi itera sida.
Urakoze cyane umusaza.
Yego kandi namwe ndabashimye.
Kuri telefone dufite Richard nk'uko nabibabwiye. Richard we, uraho? Urakomeye? Uherereye he? Nuko gusha ku ngingo.
Mbo imbere yuko mbaza ikibazo cyangwa yuko mperera intererano, ntabwo mbaza ajyewe ngiye ntamahanga ndisaba ko nakora ikiganiro, ariko sindamenya ubuhinga mu bicisha.
Urashaka gukora ikiganiro?
Umunsi umwe nashaka nanjye mujye mu murenge.
ukora iki busanzwe
atazi cyane n'umura muri ibintu byose bazanye n'umuri cyane n'umusanzwe
nuko ikiganiro wifuza kugirana n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ubwo ubwo cyaba gifite iyi nsanganyamatsiko
bo cyaje cyo kuno cyo yami ko kwigisha na kwirinda yani kuno wo n'umuntu afite kireje kuno yo yibura abamuntu amazi
ndabigeza kuri bagenzi banje bose hanyuma ubwo tuza kuko dufite nimero ya telefone yawe wayitwereje kuri Facebook ndabiganaho n'abagenzi banje bacu hanyuma tuzakubwira urakoze cyane
ego hamarero yego itombona igitera sidanguma yongerekana cyangwa yica abantu bakuri batowe baso navuga cyangwa nuko tuwo musaza yuko muri sanze nyigisho yara nikiri nyinshi cyane kindi nta nyigisho de ntamerereye duharuye dore masida kiga navuga ko bacacandura cyane bivanye n'uko bagenda baronka inyigisho ihagije kuko rero maze gutembera mu bihugu byinshi cyane na uganda tanga nk'akarorero tuvuye nko mu gihugu cy'ubundi gituma abagene benshi bandura sida buriya nta nyigisho zikomakomeye zihari ni ukuvuga n'abigisha kwikingira ibya sida mu ntamake nenga babyigisha batinya kuko wakwigisha umuntu ati urangira gukora impuzabitsina gusa mugabo n'umubwira ati mugabo ntibyanka urakoresha ubu buryo namubwira ubwo bujya ahantu yagukura bajya nama nihakarorero ngiye nko nk'ubujumbura ngo niyo washaka gukora ibyo bintu hari igihe mu iduka utaba mu iduka waguriramo agafuko cyangwa kiridashi urumva uragatembera aho ugiye ukagenda umwe ngo uriyinyegeza muga ntaroye nk'intoki nka verema nk'agakingirizo kari henshi henshi ugiye kuri posta y'igipolisi baguha ku buntu ugiye mu kabare baguha ku buntu muri sanga niyo ugiye muri karabu ugiye tuvuge nk'abajya abantu usanga bakoreye ibyo bintu nko mu kabare ntibakwemerera ko winjira nko muri hoteli muri kumwe n'umukobwa se buriya utanga aho gutara ako gakingiro agatanga ku buntu
Richard we
umukobwa mu bikoranye arakubwira ati nibyo ukunda kubera ko tuyigishe ntagize
Richard ndagushimiye cyane ukomera aho ngaho muri Kenya hanyuma rero tuzaguha igisubizo ku cyifuzo cyawe
rero pero mujye mugerageza verema kuko kandi hariho n'ibindi bintu hariho nk'inamba nawe natakeka
reka duhinire aha ngaha tuzabivugana ikindi gihe hanyuma duhamagare na twagira Yezu Marcel atwanzurire n'iki kiganiro kubera ko ndabona iminota igiye cyane reka nawe tumuhe umwanya urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda Marcel Twagirayezu rero arategereje ku murongo Twagirayezu we
muraho neza nyakubahwa Thomas
muraho neza nyakubahwa Twagirayezu
mukomere cyane
twese nk'abitsamuye nuko ikibagabaga muraho
nk'ubuse mbangura rero ndashaka kuvuga ku tuntu dutatu ngira ngo tugarukwe mu kugira ngo sida izahashwe burundu
vuba vuba kubera ko hasigaye iminota ibiri gusa
yego niyi 95 u Rwanda rugaragara ko rwagezeho kari ya gatanu kakabaye karagezweho iyo tutagongwa n'amadini atemera ikoreshwa ry'agakingirizo ubu dufite ikibazo kuko igihugu gitera imbere n'abanyamadini bagenda bubaka amahoteli kandi amahoteli yakira abantu ariko ayo mahoteli yabo nta gakingirizo kemerewe kwinjiramo ngaho aho ubwandu bushobeza icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nihatangwa udukingirizo tw'ubuntu ku mipaka iduhuza n'ibindi bihugu kuko abashoferi batwara amakamyo bagira uruhare mu izamurwa ry'ubwandu bushya bwa virusi itera sida niba ari umushoferi akaba agenda akamara ukwezi iyo igihe atashoboye kwitwararika byanga bikunze azamurwa sida umuntu umwe ashobora kwanduza sida mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba wenda avuye kuzana igitoro muri Kenya aciye Uganda, ageze mu Rwanda, ageze Burundi cyangwa ageze muri Congo, aho hose niba afite virusi itera SIDA iriyumvisha uburemere bw'abantu yaryamanye nabo, ariko ku mipaka ikihagera bakakaguha agapaki kari mu kikigirwa 2020 katitwaza buri gihugu bagafatanyiriza hamwe byazagera ya mibare ya muri 2030 byabyifuzo byawe ni byaragezweho.
Hari ikindi kagufi cyane
turasaba ko hari abanyamadini duhuye no kwitiza Gaturika nanjye mbarizwamo kubera kutemera agakingirizo bagira uruhare mu gituma ubwandu bwa virusi itera SIDA bwiyongera kubera ko agakingirizo batakemera, n'uwo muyoboke wabo akavuga ati watu wacu ibyo ntitubyemera, nibwo wumva ngo abana batewe na Zanda nibwo ubwandu bushyashya bwa virusi itera SIDA.
Tukagira Yezu we duhinira ahangaha rwose, ndagushimiye cyane. Nibutse abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika ko uri w'ikibagabaga i Kigali mu Rwanda. Nshuti zacu rero, nahangaha iki kiganiro gihumurije twaganiraga ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA. Hanyuma rero mu Rwanda, Ministre w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Saba akaba yatangaje inkuru nziza ku banywa imiti, avuga yuko aho kugira ngo bazajye bayunywa buri munsi, Leta irimo yiga uburyo bwo gutanga urushinge rumwe rukumbi, bakazajya baruterwa rukamara hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu batarongera guterwa urundi rushinge, bakava rero ku miti ya buri munsi. Ariko nyine si ukwirara, SIDA ni ukwirinda buri gihe. Ndabashimiye cyane rero, murakarama.